This goes to everyone. Eta wa boy wa shehe. Na niko na liko gang. Si unajua tu ni nani?
Si unajua tu ni nani?
London. Chagi London.
Chagi
London.
Leo ni leo minataka tukate tukunywa tulewe tuzima
tozie bara.
Alafu udungie ex umsho
unadai
tukumkares.
Tozie bara.
Wacha
tozie bara.
Wacha
leo tozie bara.
Una clown na udai tukumove on umemkwamilia aijo.
Tozie bara.
Unaomba kadem kitu sana ukinyimwa ati ni mataipo.
Tozie bara.
Unajifanya kamjanja, wewe ni mshambuli chanuka kampo.
Tatie bara.
Wacha ni kusho, so you are fino atuta feature, jutu na choma picha. Na environment waga na different level. Just say the truth and I shame the devil. Makeup unapaka akisimu chezo.
Unatushosha kenorebo, unatie bara.
Leo ni leo minataka, tukate, tukunywa, tulewe, tuzime.
Tatie bara.
Lalafu udungie ex, umsho,
unadai
tukumkares.
Tatie bara.
Wacha
tozie bara.
Wacha
tozie bara.
Tulichagua wana tu embarrass. Usijifanye mjanja ndio ubambe mahaga. Juta na daikash na mimi ni tryan. Kuchoma ni amas, kulewa ni lazima. Shindwa kupata boy, usijiite diva. Mi uchoma picha nikilewa na tapika. Niliomba iPhone, niombe dem number. Na sikujua password screen.
Ikanie bara.
Najiita gangster na buda una dimples. Pofaneza kuwa macha kiwa jingjong. Na niko indoors, nyongi na kimbo. Wale utumia salad,
wanatie bara.
Leo ni leo minataka, tukate, tukunywa, tulewe, tuzime.
Tozie bara.
Lalafu udungie ex, umsho, unadai tukumkares.
Tozie bara.
Wacha
tozie bara.
Wacha
leo tozie bara.
Nakwambia siku dai, alafu nambia beshte yako nilikuwai. Una mix tungwa inatei, alafu nanza kupigia mic. Kashu menda na chwani, buda ata ya kuchangia tu iyo ride. Kila siku status nani ya kotao, buda kwani we hauna life. Ukide una date manzi, alafu kila weekend ameenda hike. Ameenda hike, iyo ni psych, na bado ati unadai kumu wife. Iyo ni lie, akona zike, manzo cheza chini songa na life.
Leo ni leo minataka, tukate, tukunywa, tulewe, tuzime.
Tozie bara.
Alafu udungie ex, umsho, unadai tukumkares.
Tozie bara.
Wacha
tozie bara.
Wacha
leo tozie bara. Tuliza, slow down. Masaa ya kafio umefika. Tozie, mosie.
Oh my god.